IMAX Next Gen.
Exclusive from ZeroNewsGrip.com.
It's your voice natural.
Yeah. ti pomoge. Na fama kuna kwashua
twali pena
kama sama soti
twali pama kama mei pame ngoma
na kukere kalele
kawusha we
kala imani kentito
sankitari
na kwari pona saizi
akishari
ili ashtaripi
ya patari na ile 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 ile
na kukula ti pomoge. Na fama kuna kwesu
twali pena
kama sama soti
twali pama kama mei pame ngoma
na kukere kalele
kawusha we
kala imani kentito
sankitari
na kwari pona saizi
akishari.
DJ Sniper
424 boys, I see
DJ Sosik, na DJ Ndekazi, mfumu ikazi.